katazi wombile hauna silo kuwasaka na mkoni liwa tali wa fedile hauna silo kuwarata na mkoni liwa na wafedile hauna silo kuwasaka na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Seba na mkoni Rata na mkoni Ugari everyone is taken
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba, man, Mpia Potis. Aha! Hi, hi! Jo, Pumin Tenuman. How are Pumin Tenuman?
Baby, choose a Nagi Tifalan. As a Puzun to get Timbaland. Baruno, I get a Tatalan. Shaba Henu get out again.
Jo,
Shale 360. Give Humega the hand. Gau fa 350, gau holi shamu ten. Do hela strata, udo nyaga nyaga. Kase muhu mane umuwe wa usudale. Ska chua mama kele bansula, aishuba mama kwa ilamuri. Zanru wa mama santapula, manzu watava ufeta saura. Naruri hana wena, that's why guratile ASAP. Uratadilala wena, that's why usenda delay tech.
Screenshot.
I hope we get the picture.
Back shots.
Come on, what a figure.
More shots.
Get a la uligo.
Call shots.
Follow me, I'm the leader.
I hate the van, I'm cool.